Isihlabelelo sesihlabelelo 6:1. Othandwe wakho uyephi, wena muhlekazi phakathi kwabesifazane, ushone phothandwe wakho kuba simfune kanye nawe na. Verse 2. Othandwe wami wehlele ensimini yakhe ezindimeni zamakha, ukuba aluse ensimini akhe iminduze. Verse 3. Mina ngingothandwe wami, nothandwe wami ungowami. Lapho alusa phakathi kweminduze. Verse 4. Umuhle sithandwa sami njengeTirisa, umnandi njengeJerusalema, kepha wesabeka njengezimpi. Verse 5. Susa amehlo akho kimi, ngokuba ayangiphaphathekisa. Izinwele zakho zinjengomhlambi wezimbuzi owehla entabeni yakwaGileyadi. Verse 6. Amazinyo akho anjengomhlambi wezimvukazi ezikhuphuka zigeziwe zinamawele zonke, kungekho neyodwa phakathi kwazo efelweyo. Verse 7. Izihlathi zakho zinjengengxenye yepomegranati emva kwemvakazi yakho. Verse 8. Amakhosikazi angamashumi ayisithupha nezancinza engamashumi ayisishiyagalombili nezintombi azinakubalwa. Verse 9. Kepha ijuba lami ophele wamunye nje, ungoyedwa kunina, ungokhethiweyo wakhe owamzalayo. Amantombazana ayambona athi ubusisiwe, amakhosikazi nezancinza bayamdumisa. Verse 10. Ngubani lo olunguza njengokusa, emuhle njengenyanga, ecwebile njengelanga, kepha esabeka njengezimpi na? Verse 11. Ngehlela ensimini yamantongomane ukuyobona uhlaza lwesigodi, nokubona uma imivini iqhakazile namapomegranati uma ekhahlele. Verse 12. Ngingakakwazi ukulangazela kwami kwangibeka enqolobeni yabantu benkosana yami. Verse 13. Penduka, penduka, mshulamiti, penduka, penduka, ukuba sikubuke. Nibonani kumshulamiti, kunjengokusina kwase Mahanayimi.